Ina ngimselam supheka Ngoba ngisulawungena noma ngihluphekile ngwazi ungena Ngoba ngiqhaya sizikhenyayo ngifuna ukuzombukela phansi Bathi mina ngimselam supheka Ngoba ngisulawungena noma ngihluphekile ngwazi ungena
Ngamakontent creator nina, ngiyawesaba ngisaba.